kadib boqolkii cishe oo uu soo jooga xafiiska madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa xalay wuxuu u jeediyey khudbad taariikhi ahayd xubnaha labada gole ee baarlamaanka dalkan Mareykanka. Waxa uuna ka hadlay waxyaabo badan oo ay ka mid tahay amniga, xanuunka COVID-19, dhaqaalaha dalkan, waxbarashada, iyo sidoo kale arrimaha dibadda. Madaxweyne Joe Biden ayaa hadalkiisa waxa uu ku bilaabay sida tan:
Throughout our history, presidents have come to this chamber to speak to Congress, to the nation, and to the world, to declare war, to celebrate peace, to announce new plans and possibilities. Tonight, I come to talk about crisis and opportunity, about rebuilding the nation, revitalizing our democracy, and winning the future for America. I stand here tonight, one day shy of the 100th day of my administration.
Taariikhdeenna intii ay jirtay waxaa madaxweynayaashii imaanayay fadhigan Kongareska ay la hadlayeen dunida iyo qarankeennaba ayagoo dagaal ku qaadaya meel nabad u dabaaldegaya amaba ku dhawaaqaya qorshayaal cusub iyo wixii u hirgalay. Laakiinse caawa, aniga waxa aan ka hadlayaa qalalaaso iyo fursado intaba. Madaxweyne Biden ayaa waxa uu khudbaddiisa ku soo qaatay shaqala'aantii uu sababay xanuunka COVID-19 intii uu soo jiray iyo sidoo kaleta dowladdiisa siday u kobcinaysa dhaqaalaha waddankan. Kadib markii aan ballan qaadnay 100 bilyan oo tallaal oo COVID-19 ah, 100 bari ee aan joogay waxaan hadda siinay ilaa iyo 220 milyan oo dhibcood oo tallaal ah 100 cisho. Waxaan maalin kasta gelinaa dhammaan kheyraadka federaalka ah, waxaana ugu yaraan aynu helnay 40,000 oo farmashiistayaal tallaal. Waxaana siinay ilaa iyo 700 oo xarumood oo caafimaad oo la gaarsiin karo xataa kuwa dadka ugu saboolsan meelaha ay joogaan. Mar uu soo hadal qaaday dhaqaalaha dalka Mareykanka ayaa madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden waxa uu ka hadlay shaqo abuurista, dhismaha wadooyinka, airportyada, iyo sidoo kale biyo nadiif oo ay helaan dadka Mareykanka. Madaxweyne Biden ayaa dowladdiisa waxa uu sheegay inay kobcinayso dhaqaalaha, ayna abuurayso shaqooyin, gaar ahaana dadkii shaqooyinkoodu ay saameeyeen COVID-19 intii uu jiray. Faarax oo Maxamuud Maxamed waa aqoonyahan degan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka. Waxa aan weydiiyey waxyaabaha ugu waaweynaa ee khudbadda Biden ee xalay.
Horta intaynan madaxweynaha khudbaddiisa u gelin, runtii waxaa xasuus mudan oo in la sheego mudan. Markii madaxweynuhu soo galay, badanaaba xaggiisa dambe waxay istaagi jiray nin amaba markii ugu dambeysay dee afhayeenka aqalka Nancy Pelosi ayaa xagga dambe taagnaan jirtay. Laakiin hadda waxay ahayd caawa markii ugu horreysay oo laba haween ay xaggiisa dambe madaxweynaha taagnaayeen, madaxweyne ku-xigeenka oo gabadh ah iyo afhayeenka baarlamaanka Nancy Pelosi. Marka runtii taas waxay ahayd wax taariikha, gaar ahaan haweenka runtii niyadooda aad u kicisay u qaboojisay baan leeyahay arrintaasu. Ilaa iyo 12 qodob buu dulmaray si hakala muhiimsanaayeen. Mid wuxuu runtii ka hadlay siduu COVID-19 oo markuu yimid runtii waddanka farakulul ku hayay iyo sida loo xakameeyey u yareeyey, ka hadlay cimilada iyo dhibaatada uu maaragtay madaxweynihii hore intuu joogay heshiisyada uu ka baxay, gaar ahaan shirkii Paris oo uu yidhi waan ku noqonaynaa. Waxaa kaloo ka hadlay runtii caafimaadka.
Sidoo kale waxa uu sheegay madaxweyne Biden in ugu yaraan 90% dadka Mareykanka ah qorshaha shaqo abuurista ee Mareykanka ay ka faa'iideysteen, isla markaasina malaayiin shaqo iyo trillion dollar lacagta Mareykanka ah oo dhaqaale ahna lagu bixinayo halkaasi si dalkani looga soo kobciyo shaqo la'aantii soo gaartay. Waxa uu soo hadal qaaday in dhaqaalaha uu hoos u dhacay, ayna jiraan haween millions ah oo iyagu ku shaqo beela gudaha dalka Mareykanka. Isla dhaqaalaha mar uu ka hadlayay madaxweyne Biden ayaa waxa uu sheegay in wadamo Shiinaha uu ka mid yahay waqtigan hoos u dhac dhaqaale ay wajahayaan, halka Mareykankana dhaqaalihiisa uu xoog u soo kabanayo, shaqooyinna uu abuurayo. Haddaba Faarax Maxamed oo Maxamuud ayaa mar kale waxa aan wax ka weydiiyey dhinaca dhaqaalaha Biden, waxyaabihii uu ka hadlay khudbaddiisa waxay ka dhigneyd.
Dhaqaalaha runtii wuxuu uga hadlay in la sii wadi doono caawimaada loo fidinayo, in la kobciyo shaqada, shaqooyin cusub la abuuro, gaar ahaan in cilmiga cusub ee tiknolojiyada la adeegsado. Dhaqaalaha waxa kaloo uu runtii kusii dhex daray sidii faamiliyaasha dhaqaalahoodu liito loo kordhiyo mushaharka dadka shaqada, maaragtay waxa la yidhaahdo halkan minimum wage in la kordhiyo. Wuxuu kaloo aada uga hadlay sidii waddanka kan shaqada si loo abuuro, in la kobciyo shaqooyinka waaweyn sida jidadka la dhisaayo iyo wixii lamid a, iyo maaragtay waxyaalaha la xidhiidha xagga baabuurta elektriga ku shaqeynaya, waxyaalahaas oo dhan.
Kasoko in madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden uu ka hadlay dhaqaalaha hoos u dhacay ee dalka Mareykanka iyo kobaca waqtigan ay dowladdiisa waddo iyo sida xanuunka COVID-19 ay ula tacaaleen ayaa haddana dhinaca kale waxa uu ka hadlay oo uu soo hadal qaaday arrimaha waxbarashada dalkan Mareykanka oo uu sheegay in waxbarashada sare ee kolleyjada iyo qaar ka mid a jaamacadaha ay noqon doonaan kuwa dadku ay ku dhigtaan si bilaash ah.
The worst economic crisis since the Great Depression. The worst attack on our democracy since the Civil War. Now, after just 100 days, I can report to the nation, America is on the move again.
Cudurkii ugu xumaa ee dunida soo maro, dhaqaale xumadii ugu darnayd ee abidna soo wajaho, weerarkii ugu darnaa ee dimuqraadiyaddeenna lagu soo qaadatan iyo dagaalkii ahliga ahaa haatan 100 cisho kadib waxaa qarankeenna aan u sheegayaa in Ameeriko ay ka gudubtay maanta.